Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Mare sappo lewru mehjena yambe sukido sijo tamani minen tawali maison de la presse do bomako do nyutino no do kabaruji di humor woni kalo sikrabon compétitivité wi de ko batto yimbe le temedde do nyongitibe leleedi mali ni gonnobe le nokku no dirtedo kambera idum leleedi murtande holi tamere kanyi embri fitile ngagnaaje mudo le cercle gundamo wattu juno do bi jogito tidalaji mawdi pelle chagonto de hakiji bibbe adama leleedi meddindi be bibbe jarraki fi ko do jadiski do no dirtedo Ali Muhammad Touré hôpital leedi meddindi gonnode le fedde mu jawonde meccitene windo hôpitalité de wonka sunkobe gonnobe juude jaddi sembe so jopita min jittini mikoroja min di min jotti ki wattu joni o hono yimbele be gorri no korka ka worino robele immotobe illa bete so lelta ko fa jamma o ngara heda debbe le journal gal di won sembe kabaruji di min jogini on do bete ande di bismillah modon e heda de sappo lewru avril fayottu sappo go rew lewru avril ko batto yimbele ujinaji didom europe le nokko no dirtedo kambera malin ko be nyongitibe gonnobe ton holitaweri kanyi en garti leedi meden di wattu jono ko heewi mabbe fon i wole nokko no dirtedo koy guma le commune mudo idum le cercle gundam le region tumbutu wakande jotti tande do holitaweri de jogi tidalaji modi nyalaw mo hande fa kebe fam tata ngare kede mumin sendebe Ousmane Nyali Boudi
commune ngaji be yiwrata le mun yo arjum tilemsi dukriya na koy guma e wi lam ko be di kominaji be himbe mali wartube le lam gundam o joni garti do weli mobben prefet cercle holiti wiide o jama fu warti joni sabi denagu ana wondi hebede le nokku o Mamadou Konate
nokku goddo nafa yokoyma e nyongitibe temedidum be bami aniya kambe ko e mabbe wartude gundam feeso tawi tidalaji yogaji ana ton kejabe lamu bami dabareji heddi yafin gollo dental kanye wartin gol jam e deere yo kambarmu yimbe hewbe bami aniya wartude
faisetawa lamu ko be nokku o gadi madara mudum nyongitinobe gartube kolti wiide kebino tidalaji le nokku jede dum wonno ko prefet gennidi holiti wiide
Ben jogi tidalaji ndiyam gargandoto e koyma tidalaji cuudi dogotoroji e janginirde dum anaton heddi kabaru jande dabareji bamama kambar mun yalla sukabe ana mbawi jangude so be garti
e wi gollede humaninde nyongitibe noddirtene hokku commissariat pour les refugiés ko buri himbe ujunaaje temedere e chapande tato malinkobe woni nyongitibe faado gonden joni do leydi Burkina e Niger o adadu ana wawi beydade batte rafinde nagu gondo hakkunde jalleni gondi le wuddu leydi ndi
sekrab so ngabido be mala me ande ngalo do bayni turton miujoji modon no noddimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon on tammi do responder chapande jidde juu chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde juu chapande jitte nay sappo didi kanko ministre kesso leleedi meddindi lamido be do ministre ngabe noddirte do bubu sise holitan wiyede batu dum woni conseil des ministres ngado hecci kenya leleedi meddindi ko hani huncende hore arande fu yono kabaru jande hani fuddirte leleedi ndi batu modan anni wadde asawere warodo ndedo fedde sa gontone musse ngabe wonbe leleedi meddindi be kollitido wala fu ko dido batuji nafata kambe e ko mabbe ngarambe jiide yalla be jiide yana e odo botnaabe tawetonaabe tawataaki be ngarambe kallita dum le ko warata ko dum e tawede fu bi wattu jono hono ko sendibe kambe laamu o ko kay wala fumudun suudini avocat kanko no docteur Ali Muhammad Touré holliti wido o yoppitama wattu jono o jaati holliti dido kabaruji do e refi o wi o do ne do wakkati de yoppiti tende an wodno e yimbel wobbe kasen kany en joppita oto bangi du won yimbel wobbe kasen joppita be so kenti ko he muuden wattu jono pelle chaagonto de hakke bibbe adama le leedi meden di kay kolliti wido jarraki o do golle fe sabbi dana holliti wido waydi nyangiran wonti e hugude sembe le leedi di kedam kanko no docteur Drissa Traoré o goto e jiat le fedde AMDAS de ko sifido hen do facci tango Ousmane Nyali Boudi
sariya Aliou Mahamar o pelle amen taygitike wiide dum sariya ngollirado do gonga taygitama wiede bonandaji do wadi le wattule sa hangal wonno juude den yo haifa do mu di wondo sara yoppitingol makko joni kanko e sappo e jaddon wobbe dun yo yabbugol hakke tognaabe Aliou du hanno uddede kasu kanye mahanno du etude jawdi hokkude be o tognibe wala fuko hokki yama joni o yoppitama tognaabe ne anni do wala fuko kebi o gaddo di bonandaji o yoppitama ni torabe tottaka hakkeji mubbe nen dum woni hakke mubbe yanama wala fuddaber pamande faabe totte hakkeji mabbe lam o yoppirini Aliou Mamadou Touré hedda amé sariya fu wala e mudum dum toñango no baale kumini da hakkeji bibbe adame fu do metti dum ben e be nisidi honongol yoppitingol gol wana arandewol
qui n'est pas la première
wattu yogaji do pomoko do sabami fa naati le dati di so moto jogida so mobile jogida fu dum wana ko yafi fi yimbe le be jaati kanyen ngatta do hen imma daraji so diaw yalla hono kan yafi nirde dati di so ni police ngabe tawaka le de do nokkule be do yimbe lo gondube waddi di do golli hakkunde hakkilaji jamar na fecci sanne won hollitimbe wiide do nafa won hollitimbe wiide mbay wadude torraji goddi kasen hono lamu ko be gombe li nokko o kay kolliti yusobe calay waddi di do golli di tay do way wadude torraji goddi kasen le leedi fa kebe famtare ngare kede ko Ousmane Niali Boule mumin sende bu pewni en do hen
satuje nokko rompo ngaji nado lawi kawrata do police ngala wonde be jete ben da hore ndaranto tan faabaade ne yimbe jabboro e wi mabbe yo wadde pati ya wara o daro e tedade kasaraaji lawi e do kabar mudum kedelena ko yimbe be mako yoga be kali
du fa je vois que il y a
wat yoga tawa ani mobilaji mi indiri do lawi di gereji fu ayyan wala fu ne wawi yade mobilaji fu anandari fa yogo yalta yewa yalla hudum wadi nenno sini neddo hebama do anne lobbo darade jottininde ya wara o ana moddi dun fa bodu police en be min kam en mila de sariya won himbe subabe fa darono golle mudo nenno neddo hana umade daro tan fa yo wadan dum police en woni hanbe wadde dun min ka hakkilo an yidum golle lobbo no wat yoga tawa anni mobilaji falondiri atam police fu wala don nenno ben himbe golle be gatto o ana moddi ngadan fa himbe keba jabbo mono fu ya do yata adu nafa himbe
sendekangaji golle mobilaji konike godo hakkilo daranade ya wara do lawi di hedi yimbe be jamiraka e wi mabbe be tabata ko du hono ko beedo gollata ko Cheikh Oumar Cissé donno mobile kedo dem mo
bon Cheikh le fond c'est d'une
bonne golle lobbo ka minen min teddintabe sabi dum wana golle mabbe police en kany en kan daranade fa ya wara o yafa yimbe yoga be jattata ko be jati sa ndari jar be gana famini be golle mum sanne sini atinaage e be ndari don e be gado o golle ta watane hore ma hakkilo mobile ana way gompini
dema lady mary district bamako non e mbibe martana kumpa dido golleji he godo hakilantaku yimbe yogabe daranade yawara do lawi di no dum latori fu e wi ibrahim june jokko dido bo maire o haybe yawara do lawi di yo compagnie malen de circulation routière e di police lady meden daranto
on kebi famu yudun ousmane dikko ousmane nyali buli non holitindi wi so bami fallew ramadan du dariki le lady meden di robel be darne mabbe an mawni sanne min jehi min jiddu e debbo goto o mon dire madame Sidibe Bintou Konaté o do debbo o moy rewbel immotob ila wakkati nay yamde dum 4h fa yottuyo waktu noga yamde ko no data 20h min jiddu yo o do debbo ngare kede ko min pewnu en do hen
setter yottige wattu joni o le galle Sidibe gondo le deande kumbleni bamako ko rejidi ana gonde ummade seeda seeda nyalomo juutudo wetini madame Sidibe Bintou Konaté o debbo danejo potor darnde ana borni kadle baleje o yaltini muto makko Jakarta fondade luma Bulkasum Bugu omoyoto madame Sidibe ananata lelu mongo yottake le nokku somo yiji jottete fa somo
na menga nasa mi wari sodude tew e somayaji idum tiidi jati de kotum cuudi mi wadan golleji goddi
o warti sud o jodi o fofti seda tiagalun madame Sidibe battini furno ngaji mudon kanye kasirol ngaji mu defirta o wi makko wadan no watafu fa o tilo golle do edo korka tajete
Ono arawabi tay kitade mi do wondi e hontude somayaji mi wara lalinde nyamdu ta igol korka hana yibe le horbe do makal mi de moina nyamaku kankaliba e kulleji kew
Caesar kikire yottake horube be ana gondi e wartude le galle o seda seda ana gondi e battade do jam e jalede woni ko madame Sidibe wondi e tindininde mi hono watta dun fu
mi gata shunti kankaliba mo inama mi yawo sodo ide mi ana hani do fu dum laline ordete igul ko
barabe kinyal
o nyalomo timmi goddo ana fondi daranade madame Sidibe katere yottake o ummeke kasen defude keji tarifo hokko horobe dum wonno ko watta nyande alla gardo fu faado lewru korkandu timmi
hollitindi le lewru korkandu sijo tamani do min baylitino hejo golleji ngori kikide kabaru di puddan wakkati sappo jeegon yandu timmale sappo jittiyamde kabaru jamen beti di wayl telefo wala ko watta do hen fiugol bolon roobele li fedde dum woni leed ele kedude hirnangel rumde afrique de beddo roobel be puddi nokku no dirtet abidjan holli tan wede kenyan leedi mali ndi be pihi leedi niger be ngatti ben baddi sappo didi roobele mali be ngatti dido baddi fur leedi niger ndi fe baddu goto be kebay an holli te wide mali yabbiki yaade yeso
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sekirabe kabaruji gondi le region di idini bolitindi wide to tumbututo ko yata yimbe le 53 sarotobe taton du an hakkunde mabbe kanyen gonde famine to hono kabaru sariyaji worri be do yimbe yottinobe kabaruji fa pamine no sariya worri le leedi mali se wurudo ngartan do kaydo batu fuddi ton fa be lano be kan sekirade hono to haddugol be roobe worri le odo nokku le odo batu goto be ngarabe pamine ton jalli nyi gondi ton di kutteji ko to ngirto odo golle ngartan do yoro sodobe kollitiwi hono golloobe wonbe ton le nokku mo no dirt centre de formation professionnel to yoro soto wiyama be mbayri hebdo jobdi mabbe ila ley lebbi jabbe no di lewru mars ndu be joba ka avril du nona kon non jobbe be ley to kulde dum le sigaso ton kany eurute be ngadi noddango fewde ben ben tinno dokka be kalisiji mabbe di law illa be pudday ton murtedeji mabbe se grab do katene betande do kabaruji meden dimi juuti on sanne hedade hejo jamme ka fande kedde hedade hono andirdo no do e seeda yowtere meden de ana wodi wassalam. See you tomorrow.